This morning I started with taking my 86-year-old uncle to Kaikohe to do his shopping and arrived back to the pensioner flats down here in Omapere to a tsunami warning. So being in the pensioner flats, our mahi this morning was to get our elderly up to higher ground, contact whānau, check in with the rest of the whānau where they're at. So our tamariki are at the Kurakaupapa in Kotu, who have evacuated up to Brindles Road. So it was a check-in there with that they were okay. Other whānau live down here in Kokohuia, so they're up at the marae. That's their evacuation point, and of course for the rest of us that were closer to this end, it's Pākehā Hill.
Everyone's at Pākehā Hill keeping away from the tsunami, safe and sound.
So we've got lots of whānau here, and my role here at the moment has just been making sure our elderly are okay. We've had to do a medications run to make sure that they have what they need. Kai, water. It's a beautiful day here. So just riding it out, really.
Tidal waves are nothing to us, darling, up here in the Hokianga. We can handle them. We have got these two kaitiaki that Kupe left us. One was called Arai Te Uru, Ki Te Rataha, and Niwa on that side. Ka haere mai, a kupe, no Te Rataha o Te Wananui a Kiwa. Ka tahi, ka haere mai tētahi tidal wave, wenei ngā kahunui. That tidal wave brought him to the top of New Zealand, and which is the reason how we got through here.
He titiro ana mātou ki ngā ngaru I waho o Māpuna. Ki te ana koe ki a Māpuna I kona ngaru nui, ngaru roa, ngaru pai whenua. I muri te Māpuna. Titiro ana ki tēnei tākoa rai te uru o mātou taniwha. O te Hokianga, arai te uri tēnei taha, ko niwa, te rataha.
Piki ake au ki tōku tō matahu no ke te mānga e whakaruru hau nei e. Titiro iho, ki ni niwa rau ko arai te uru ngā taniwha. Kai te aki o te wahapu. Kātu Hokianga, horahi a te kura tapu te tatau pau namu puri te aki au. Kitanga paki paki kauana ngā tai a Hokianga. Ka terere hupae whakapapapa namu haere te moana ki waho Māpuna. Ki te awa hoki whakapau, karaki a whakapau kōrero. Mihi ana ki te iwi kuariro I te ere pomo ana ki tāwhiti o ti atu.